Asawere sappo e joyi lewru October hitaande 2022 sakiraaɓe keɗiɓe min jewtiom sanne heɗade heƴuji amen do studio tamani mi wondi ɗo Oumarou Waygal. Oumarou, hono ñallirɗa?
Mbiɗa selli basse foɗa Sisi.
Waygal, hoto joganɗa sakiraaɓe amen hannde le maso?
En puɗɗiran ɗiɗo kabaruji fedde nde ɓeɗo ndirta ES hannde humanade kabaru woteji le leydi meɗen ndi fedde nde ka darnama sukaɓe jokkol woɓɓe kollitiwde kiɗnama caggal caggal muɗum jaren fato jennetto kawrital ɗiɗo ɓol ko yowi dow yewtereji mabɓe fina tawa hollitawi ɗum waɗi toon le yontere nde wattu joni fina tawaji ɓe tuugui toon kañe fa yettoyo jaam e deƴere yalla eɓe kenta koɓe dartata ko le nokku mabɓe o garen timminiren birki sembe caddi.
Waygalo, yimɓele kamɓe tawere le fedde ejine nomama alalbare sappo e ɗiɗi lewru octobre
awofo e fewi Sise ko yaata yimɓele sappo e jeeyon kañen kan tawe ley nderɗo fedde ɓe yuuri le pelle politique ɗe kañe fa yettoyo le pelle société civile en fa yettoyo le lamorɗe gonɗe le leydi meɗen ndi yoga pelle sukaɓe jokolɓe wonɓe le nokku o kay kollitiɗe sa ƴeewi jokolɓe keedinama caggal sembami misal fedde nde ɓenodirta reina zemde keɗɗen kanko Aliou Guey laamiɗo nderɗo fedde komo sifi dow hen.
Min taki wiide jaati baale jeunesse ngala fewi e cuɓaɓe ɓe heƴaɓe haalnano inq ɓe kay na e ley age o kabar muɗum pitaka no hanniri yama yo banggal jogola jaati ndeɗo gollirɗe age wotta ngol hakkillo jeunesse e ley gollirɗe ɗe na jogui nafa sanne heƴaɓe amen na hanni tawede e ley kala ɓellekomaniɗe heɗintingol leydi ndi ɗum woni yeela amen ɗiɗo golliji ɗi yargomum yesso yata fe caggal watta ngol hakkillo baale jeune en ɓe.
Waygalo, min kotiran laamu sigaso to honon le région ay keddiɗi le leydi malini fou rewɓe jeeyoɓe damal cuuɗi école ngaji ana mate tu
awofo e fewi Sise hollitama wiyede ɓeɗo rewɓele tawe ley dame cuuɗi école gonɗe toon ɗe yimɓele wonɓe ley ngallure sigaso nde ɗo homo fou ko yiɗi ley hen
fa cotta ñamdu ley suudu l' école wala fou dabareji kertaɗi yamirore muɗum ana waɗira noɓe dewrirta e cottowo o Adama Traoré sancére lycée goto to sigaso to.
Wona hooreji école hani daranade ɗum min joƴina e sariya fou dow ɗi kulleji
edde rewɓe sottoɓe ɓe kolliti wiide koɓe kumjanta hoore arande yo cenam ley sottugol ñamduji mabɓe. Aminata Koulibaly cottowo ñamdu ley suudu l' école goto to sigaso to.
Vraiment
miɗen cotta ñamdu damugal école ga dow kenam min ciinata fa cellal sukaɓe heɓe
duncugomin
sukaɓe l' école ɓe eɓe ceedi e hakkillaji dow kabaru sodde ñamduji ley cuuɗi l' école.
Mi ñamata ñamdu école sabu hena ñanden fo école ñamanmi ana heni école ñamanmi beete fo mi wala temps ñamde cuuɗi
à la maison.
Ɗum wonno ko Christian Dakou heɓeni studio tamani iwde sigaso
ɗum naɓata e yewtere amen minimag. Waygalo, Bamako ɗo sukaɓe rewɓe jeeyoɓe le ɗati ɗi ana tayke sanne
awofo e fewi Sise ɓeɗo sukaɓe rewɓe ko ɓuuri hewde mabɓe fa tawan puɗɗunoɓe l' école so joppi woɓɓe antoda tawan naata e l' école fewi ɓe kolliti duttiɗe allaji mawɗi ɓe jogui le on ɗo wattu ñalawma keƴanaɗo kabar sukaɓe rewɓe yambina le leydi meɗen ndi fa keɓen famtare keɗɗen Mamoudou Sama Sego.
E ley saaha makko robbo maymuna mo duuɓi sappo e joyyi na rondi aseti lokku ɓeyɗade sake mo jogui e juuɗe makko omo jogui ɗum sio e kañe joɗorgal yalla sato foftade
ana teddi miɗen tampa sanne joni fa misira kan mi yaade
ley dende Darsalam min jiidi e ñaña e giɗɗum jamɓe foof jeeyoɓe nana ment e kañe lemburkum eɓe joɗi noon sere galle goto duuɓi mabɓe yo sappo e ɗiɗi e sappo e tati ñañamimi haala golle makko ñande foof.
Patrouji amen ko ƴannanayi ko yaata ujunere na ko ɓuuri ɗum min jiiloto min cottira sappo sappo nde min cottay ko heewi ɓe jennan min ɓe mbiya fijirde tan min kinni tawe ɓe anda tiiɗallah komin gondi wakkatiji eɓe mbiya fe min wuyɓe dartude kaalisi yo gonga ka bonki wiyaka min fuu min ɓiɓɓe janamɓe
ɓeɗo surbaɓe kaɗaɓe hinnade hakkeji mabɓe jande yila mabɓe yo jangude e ley korata ko alkadara ɓeɗo jeeyoɓe ndiyam ɓiɓɓe leɗɗe e kulentereji goɗɗi na ɓeɗo tan ñande foof le boli e lumoji Bamako.
Waygalo, jenneto le yontere nde yambere ɗiɗo bal pawiɗo le fina tawa waɗi to
Sisil moɓe cuɓi wattu joni Aliou Cissé kono ari banggal faɓe tuugo fina tawa ɓe ƴewtoyde yalla hono jaam e deƴƴere hani hewtire le nokku o kowoni fana muɗum faɓe dentina ɓiɓɓe wonɓe ley laamu jenne o foye mangal muɗum wiyama ndeɗo yambere wakkade nde waɗannode yambereji kewɗi duɓe gaɗi toon fa yetto kono ari banggal jimi kañi e vidéo ngaji fa yetto donnude toon négoci ji ko yar sukaɓe jokkol ɓeuruɓe ley commune ngaji sappo ɗiɗi ley laamu jenne o kañi en tawa toon keɗɗemo kanko nodirte Yaya Saro yo kanko kanko laami fedde sukaabe jokkolbe to jennato ko mo sifii do hen
nen dugi finatawaji handi haybede kambar dum min landini ngal o kartal yontere tawangal yontere dewrol yudun yontere tutundral hakillaaji gorfu beeda andude bandu hakunde amen andon jenne yo nokku do finatawa dugi sembe san yudun finatawaji kandi haybede ka sabi terlaaji leedindi jokkolbe be nan dara jigtinde ido finatawaji di hewbe njalti yari nokku goddo
dun nawta e bilki sembe challi compétition africaine de football ñoloma dido bal tour préliminaire coupe CAF AS Real Bamako wara hebondirde jango alam Ertof Ghana
a wofay fe sise kambe lami be fedde ne noddita AS Real de be bi hidati di fu be jaltini le hen ñaloma hando yalla AS Real an heba gagna kedda ma ko noddita Suleiman Doumbia yo kanko de secrétaire général de fedde ko mo sifido hen
dawdo biide hakkilaji amen anabalti meden miladu men jamin tappa be tondu faanda amen yo yabbaade jurembe hakkilaji mabbe ana jotti honno match arandeje on jettoje Allah arande min kebino bingaaje tati wana ni tan dum waddiri sabe min gadi piide lobbe dum wadde min kawi dum woni ko min dartata e o match dido bo dum hedde lanindaaji dabareji ka fu piyama ko min baye fu min gadi yalla ana laato no men jidiri
mi cintinde tan wiide le ale o AS Real hebino galudo mabbe ngati be baddi tati be keba fe baddel gotel Ligue des Champions o Djoliba AC kan hebondire e CR Belouizdad Kenya
a wo fay fe si se mi cintinde wiide wakande pinodo Bamako do yontere jabbinon de Djoliba wattinobe baddi didi kambe kebi baddel gotel Kenya wakande mo gonno nokku noddirtel Alan Ziri de kambe be ngati Djoliba baddi didi Djoliba heba fe baddel gotel lan holli tiwde Djoliba yalti e ko noddirtel Ligue des Champions africaine
way galo do mi kaddata hande kay kabaruji amay
do jatt kad tin kikidaane do kabaruji medde di en joti sukabe kala do mbay tawel le malifa mangal mudu fadi be jafi en ko no bandirno do e ser yowtere men noddirten tout so grendal wara so lambe jabi